umucamanza Joseph Kiyondo Masanche usanzwe ushinzwe dosiye y'abanyarwanda bose uko ari umunani avuga ko icyo cyemezo gifashwe mu rwego rwo gukumira ko habaho ihungabanywa ry'uburenganzira bw'ibanze bw'abari bajyanywe gutuzwa muri Niger. Uwavuga ko ibyo bishingira ku busabe bw'abanyarwanda bwo kuvanwa muri Niger byihutirwa ndetse n'ibiganiro urwego rwagiye rugirana n'icyo gihugu nyuma yaho cyisubiyeho ku masezerano yo kubakira cyari cyagiranye n'umuryango w'abibumbye. Abo banyarwanda ngo bamenyesheje umucamanza ko ibyemezo urwo rwego rwagiye rufata ku busabe babaga barugejejeho leta ya Niger itigeze ibishyira mu bikorwa, bityo bakaba bashobora kugwirwa n'akaga igihe icyo ari cyo cyose aho muri Niger. Muri ibyo byemezo bigarukwaho harimo nk'icyo ku itariki ya 14 y'ukwezi gushize kwa mbere cyategekaga leta ya Niger gusubiza abo banyarwanda ibyangombwa bavugaga ko bambuwe ndetse bakanahabwa uburenganzira bwo kwidegembya nta nkomyi muri icyo gihugu mu gihe hagitegerejwe umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo. Ibyo byose umucamanza akavuga ko leta ya Niger itigeze ibyubahiriza. Mu byo umucamanza avuga ko byakozwe mu kugerageza gukemura iki kibazo mu bwumvikane na leta ya Niger ngo yemere kuguma mu masezerano, harimo ibiganiro byahuje impande zombi harimo n'umuryango w'abibumbye binyuze mu biro by'uhagarariye muri Niger byabereye Niamey ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Harimo kandi ibiganiro byo mu rwego rwa diplomasi no mu rwa politiki bigamije gushakisha ibindi bihugu bishobora kwakira abo banyarwanda mu gihe Niger yabitemeye kubangiza inshingano yiyemeje. Umucamanza akavuga ko bamwe muri abo banyarwanda batangiye no kwandikira urwo rwego barusaba gutambama inyoherezwa ku ngufu ryabo mu Rwanda bikozwe na leta ya Niger. Abo ngo bamenyesheje umucamanza ko koherezwa mu Rwanda bishobora kubaviramo gukorerwa ibikorwa bibi birimo n'iyicarubozo. Umucamanza akavuga ko nyuma y'aho umunyamategeko uhagarariye leta ya Niger yandikiye urwego arumenyesha ku cyemezo cyo kwirukana abo banyarwanda kiboneye kuko kuhaba kwabo bibangamiye ituze rusange n'umutekano w'igihugu, umwe mu boherejwe muri Niger yanditse asaba umwanditsi mukuru w'urwego ko yajya muri Niger gukurikirana ikibazo cyabo kugeza kirangiye. Ashingiye kuri ibyo byose, umucamanza Joseph Kiyondo Masanche akavuga ko ibyagaragaraga nk'igisubizo kirambye ku kibazo cyerekeranye n'aba banyarwanda bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bakatiwe ubwo akanama gashinzwe amahoro n'umutekano Karoni kagiranaga na Niger amasezerano yo kubatuza ubu ahubwo kirimo guhinduka ikibazo kiremereye gishobora no kubyara ihonyangwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu. Umucamanza ashimangira ko iki kibazo kiterekeranye no kuba aba banyarwanda bajyanwa mu Rwanda cyangwa batajyayo. Akavuga ko urwo rwego rwagiye rukorana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse hari imanza rwagiye rucyoherereza. Ibyo umucamanza akavuga ko byagiye bikorwa hashingiye ku busesenguzi bwa dosiye imwe ku yindi, ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cy'abo munani bagizwe abere cyangwa barangije ibihano byabo ingingo yo kubohereza ntayirimo. Akavuga ko mu bijyanye no kuba bakoherezwa mu Rwanda ibyo byakorwa gusa ku bushake bwabo cyangwa se bikabizwa mu zindi nzira z'amategeko aho nabo bahabwa umwanya bakumva. Umucamanza agashimangira ko urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rufite mu nshingano z'uko abagizwe abere cyangwa se abarangije ibihano byabo babaho neza mu gihe bagitegereje kwimurirwa ahandi, kandi rukanagenzura ko aho bagiye kwimurirwa hatazashyira ubuzima bwabo n'ubwigenge bwabo mu kaga. Agashimangira ko amasezerano Niger yari yagiranye na Loni yo kwakira no gutuza aba banyarwanda atayemereraga gufata icyemezo cyo kubirukanayo yonyine bitaganiriyeho n'impande zombi nk'uko yabikoze. Avuga ko ibyakozwe na Niger ifunga aba banyarwanda ikanabambura ibyangombwa inababuza gutembera nta nkomyi ari ukurenga ku masezerano yagiranye na Loni. Ikindi avuga ko icyo gihugu aho gusobanura impamvu cyafashe icyo cyemezo ahubwo cyamusabye gukuraho icyemezo yagiye afata bigaragaza ko gutuzwa muri Niger kw'abo banyarwanda bitagishobotse. Umucamanza avuga ko mu nyandiko z'amahame agenga urwego aboherejwe kurangiza ibihano bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga cyangwa se urwego rwarusimbuye mu gihe rusanze bitagishobotse kurangiza ibihano byabo mu gihugu boherejwemo basubizwa ku cyicaro cy'urwego gutegereza ko haboneka ikindi gihugu kibakira. Nyamara uwo mucamanza akavuga ko kubarangije ibihano n'abagizwe abere nubwo nta ngingo y'amategeko y'uru rwego itegeka uko byagenda mu gihe bitagishobotse gutuzwa mu gihugu cyari cyemeye kubakira nk'urwego rubafite mu nshingano rwafata icyemezo cyo kubasubiza ku cyicaro cy'ishami ryari ryabohereje. Aho akaba ariho yahereye ategeka umwanditsi mukuru w'urwego gukora ibishoboka byose agategura igarurwa ry'abo banyarwanda umunani yarusha muri Tanzania. Umucamanza Kiyondo Masanche kandi yategetse leta ya Niger gutanga ubufasha bukenewe mu gushyira mu bikorwa iki cyemezo.